DJ Deja Vu.
Girl, you got me so. Girl, I swear it's in
nice. Deja Vu.
So come and dip a coach, hit and then.
I will.
It's DJ Deja Vu.
Aibu.
Na waza imekwaje nimetumbukia, kina kirefu mbele sioni, jolove chumbani umentunukia, oni bele gagara mtoni umeshika idara. Halo halo, wako fala, oyoyo, sina sera, oyoyo, kesho shela. I wanna be solo, na unifanye utakavyo, baby give me some more, ziteke zangu hisia. I wanna be solo,
professional, wako hendo kwenye darkness, kwenye kendo professional, wako hendo
DJ Deja Vu, more than just a DJ.
It's now time for some serious African music.
Kwenye darkness, kwenye kendo professional, wako hendo. The way you take me to the angle, when you human being, I'm an angel. If you want to my heart, oh, I'll give you baby carigo. Kidogo changu ndo chako, ongeza njonjo madogo. My sherry coco, kwa balidi nipe joto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuranoto. My sherry coco, kwa balidi nipe joto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuranoto. Para na we. I want to see you dance, Paranawe. Paranawe,
I like the way you dance,
Paranawe. Paranawe,
I like the way you dance,
Paranawe. Paranawe,
hivi unasopota, jicho lako legelege linadondoka.
Nakuuliza,
hivi unakamota, panga boy changa JJ yokocha.
Wanamaliza,
pretty girl, nasty. Nitasema sorry nikimbeza, hata kama nyuma umepigwa pasi. Sura mbaya dawa yake makeup, uwe kiwembe, takula kiporo. Nimeshapenda sijui kasoro, kirembe, uwe mororo. Kama huna shepu vandi godoro. If you want my heart, oh, I give you baby karibo. Kidogo changu na chako, ongeza njonjo madoido. My sherry coco, kopa nitini pejo.
Deja Vu.
Nipo sana, leo juzi na jana, wanaokuambia wewe mkali wanakudanganya. Tiza hizi mambo mambo vile watu fanya ni ngumu ngumu. Meza watu wote jicho nyanya, na wakusanya na nafanya na chofanya zita. Shige kita mifiri ya Santana. Mtaa unaongea so pop pop tuvute. Free kama Dela so don't stop to root. Biti na washa, tadhani na piri piri. Watu wana amsha, tadhani makiri kiri. Salam kwao, salam kwao, mtawa piru. Kishindwa tingisha, kichwa tingisha kiwiri wiri. Shida zimumbo kwetu kwa nini zutese. Koma nazo ziki kushinda John Tukeshe. Be happy wana kufunda mifuwa. Haina kufeli ni kecho tunaza upia.
Na majina mapya, kila moja amenipa. Wananitaki pusa, oh, paswa kichwa. Mina majina mapya, kila kona amenipa, wananitaki kusa
kasa
kichwa ora
Can I make you sweat, 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 s
Deja Vu.
More than just a DJ.
Logo on the bed.
Go gaga, fanya kama unataga, usifunje chaga. waoneshe waone basi waoneshe
Deja Vu.
Give him that fire. Give him the flame. Turn it up. Turn it up.
Uwanikumba kwa udongo, we mtoto fire.
Fire, fire.
Utajanipa mazongo, ukijari taya.
Taya, taya.
Nizidishe uondo, timza kaya.
Taya, taya.
Sichururu ndondondo, pezilika kwaya.
Kwaya, kwaya.
Unavyo ni changanya manufa.
Yeah.
Kiyono spiri kama msufa.
Yeah.
Wako napona Majabu sama kinguva Mchezo nunavyo nifunga funga Magoli ya kona Tena kiuno laini Chuchu dododo Kitofu ni kipini Toto jojo jojo Afaide la kimini Nyumba rojo rojo Katoto ndizi maini Yani soto jojo Shombe shombe mtoto laini laini anawaka waka Wanga wape vidonge nimebaini baini wanatapa tapa Mina wepaka kiyama tuombe uzima Waroge kwa kuchutama na wasimame wima Kamwe watopata mwanya, habisi fitina Wapike mabilinganya, situtoke dina Nalegea, ukintazama yako macho Nalegea, ikigusana yangu na yako Katoto hodari
Hodari wa mapenzi
Jamani hodari
Hodari wa mapenzi
Kwa michezo ya chumbani Hodari
Hodari wa mapenzi
Tundu kitandani Hodari
Hodari wa mapenzi
More than just a DJ
It's DJ Deja Vu
Katoto nyakanga kame mzidi somo na kuwi Chumbani kiranga kinaishaga komo kirungi Nisakata makirikiri kuni washaka pilipiri Fundi haswa mekithiri kunipa nilewe Kwasa kwasa ndani bingiri za kukata saga kachiri Nani haswa unafikiri kama sio wewe Nichezeshe kidaru sosi kwa manane
Kanga,
nikande kipanda uso tufunikane
Kanga,
nipitishe bodala uko tukakutane
Kanga,
siepi ni waoputo wasijichangane watapasuka Nalegea, ukintazama yako macho Nalegea, ikigusana yangu na yako Yangu na yako Katoto hodari
Hodari wa mapenzi
Yamani hodari
Hodari wa mapenzi
Kiyo kune mua Hodari
Hodari wa mapenzi
Hodari
Katika 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 Nina midari kaya rumba Kibao kato kinyonga Kufuko nina mavumba Tungu nichili na sunta Yani bo 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 Kana niko shaga
Pula!
Asateni sana
Ikimamba sana wajiduruwe
Katika 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 Nina midari kaya rumba Kibao kato kinyonga Kufuko nina mabumba Lungu nichili na sunta Yani bo 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 Kana niko shaga ro o o o Yani nasimama de de de
Kaki tingisha wo 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 wo.
Baby girl dance for me one time. Ni unofeni kunata. Tena jifunge na ngata. Zile za kibao kata. Baby girl dance for me one time. Ni unofeni kunata. Tena jifunge na ngata.
La 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 la. Katika, 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 katika,
yani katoto kami kako ndingi, kamekazika ngingi, nyuma mbwi kako mbwi, kana misifa shangingi, likavizia kitambo, leo kamenasa chambo, kapakia na mgando, kajegeje karambo, kana michezo ngoma nisindi mbali zombe. Nami nampakia za buwani muogo ajangome. Yani kana niko shaga ro o o o. Wagana simama de 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 de. Kakitingisha wo 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 wo. Ola, ona tembea. Yani siwezi kutembea.
Cheche vena chechechea.
Yani hati nalikea.
Katika shona ati unakwenda au narudi wakata kona nyuma akatuni za masudi ulivyonona hey, hey, hivi unapenda wavifua karoboti ama salamu au waze wakununua waganoti ama salamu oh, 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 Anita macho kama unanita sasita shepu vela sidika Anita, macho kama unanita Sasita, shepu vela
Show me, show me, show me Una violence Show me, show me, show me Waonesha una violence Show me, yeah, show me, show me Una violence Show me, yeah, show me, show me Waonesha una violence
Umenifinyanga kama dona Makonde na ndonya Kama mpira Maradona Kichuya kona Na wakisema na mawenge Wambie unera son Wakiringisha meremende Nitakugawia kon Chunga kipenzi majaribu Mabaya sana oh. Na wendo doktor kunitibu Niwe salamu oh. Oh baby Anita Macho kama unanita Sasita Kiuno kayondo sister Anita Macho kama unanita
DJ Deja Vu
Sasita Kiuno kayondo sister
Show me, show me, show me Una violence Show me, show me, show me Wow, let's show una violence
Sunge baki na nifanye kivuli Ruksa tuni chote Funge utuli etuli Mwafulani Atauza meni panini Waudi na ubani Nimekuli ya mini Unitamani wapo Ila sijaona Na kupenda peke yako Mapenzi nimekoma Kuna kipofu misioni Chungwa mapenzi unakabako Situkani mamba mtoni Umelipa yote na umbapo
Baby
Una sasa una 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 Una sasa una
In the mix, Neo Masara You better get familiar
Boom! Bang! Bang!
I saw
Yeah, believe me, girl. Umenikata kichwa nimebaki kiwili. Nongeze ulichonipa, kitakuwa mshipa utibue makili. Mpaka juu wananinia, ukirudi chini nadidimia. Sinipe penzi makinikia, mikwako nishaoza nishajifia. Umekuwa mlevu wa penzi lako, ongeza lile. Mwambie mganga wako, kaniweza kwa leo. Sioni maneno ya watu kwangu kama choo, toto kama chumvi jikoni. Nilipokuonja nkaomba po.
Una sasa una, una sasa una, una sasa una, una sasa una.
Choyo ukombe kunilili,
Everybody pulse, me a fear run, me a bring a cash, she a bring a figure down. Everybody pulse, me a fear run, me a see a dance and balancing alone. She got a one, me a say, me a feel it. She wanna one, me a say, me a give it. Me got a
DJ
long, 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 long fella. That talk it when the quack, 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 turn up. Yeah, she let me touch it.
Love me for
forever. Let's fly away together. Odomo da bodeka me twa ko sida wo beba. Kwesi wo sudo wo. Nya me to no bobo wo yele fim pa de no de fra ne tie tie na me kokro wo kika sem de guma sum fra na be go to me. Nya me me pe wa de ne na ko me. Na se mi wu am fa so bo no mo me. Ninya wo na me bo he. Wo ni me chee dia ne to me nu. My chain watch your baby tell me you coming soon. My dream hold that I could turn for honeymoon. Can't hold back, yes, I've been banning Janet. Yeah, meaning me, I've been around the world.
This I would give anything just to be with
you. You my everything, you my baby
fire.
Girl. Yeah, me best I become a woman.
You didn't make me my heart. Oh, you don't know that.
Shinda kwa gana mafumba kwa njama noti ni kuonge vya thamani. Ama niwe fundi wa kuigiza kakanumba masanja joti usiwe mbali nami. My darling, I need you love. Uwe na mi akia Mungu na kupenda. Nobody can show usiwe.
DJ Deja Vu.
I wish ingekuwa gana mavumba kwa njama noti ni kuonge vya thamani. Ama niwe fundi wa kuigiza kakanumba masanja joti usiwe mbali nami. My darling, I need you love. Uwe na mi akia Mungu na kupenda. Nobody can show you love. Usiwamini ukisha wapa wana kwena. Obasi jilegeze ni kubebe mbongoni. Dika ni kudekeze ni kutunze kama mboni. Wakija wapoteze ifanye kama uwaoni. Kisha uniongeze ulivofunza unyagoni. Oh baby, asa dansi ni kone.
Lama lila
lama lila lama. Ululu pemi
Matigusa.
Oh baby, asa cheza ni kone. Wabamijo basi cheza na mimi. Moyongo mwaro pahimi mchungu kiruziwa. Same mara sabini uo mzungu siachalewa. Kependa junga majini kwenye ufungu pareniwa. Kumbate baridini kwenye tundo kama njua. Uyo wangu nyama koti usini jena kibiti.
Asawe.
Benzi likageuka chuki nyumba ikawa kibiti.
Asawe.
Nipate vya kitandani nipe paka kwenye kiti.
Asawe.
Ile sininge shetani nawe kaja kukuchiti. Kobasi jilegezi nikubebe mgongoni. Kitandani nikolezi kwa miuno ya kingoni. Kisha nipembeleze nirudishe utotoni. We kama Teresa kama nyota pangoni. Oh baby,
asa
dansi kidogo. Oh barito ululu feni. Oh baby, asa cheza nipone. Uwa bandido basi cheza.
Never.
damshi. Akicheza na nimaliza, alinangata matamshi. Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi. Akicheza na nimaliza, alinangata matamshi. Singida Dodoma, ma, 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 ma. Twara na Kigoma, ma, 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 ma. Singida Dodoma, ma, 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 ma. Twara na Kigoma.
Kutoka zamani, kazu tobo kama zidani. Chenga nyingi ntafungisha. Kana wakagizani, nakapakata mbaka mizani. Kote kote napigisha. Baby watagwan, katotoke tukapo jiani. Uhakika mezi tisa. Roke! Wakinita buzi ni chune, tena inga kidogo. Wami ya miruzi wanune, ongeza mwengwe mikogo.
Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi. Akicheza na nimaliza, alinangata matamshi. Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi. Akicheza na nimaliza, alinangata matamshi.
Chali chali, nani donda funza mshaga jifia. Bora kukweleza, imenishinda siri. Wendo umeniweka kiganjani. Nani kiteleza, unikoshe na mwili. Chonde usije nieka Kisangani. Maechunga kauli, zirapoza, zitafanya tuwe madui.
Baby, oh, why you check my phone
now? The deja vu.
Baby, oh, why you check my phone now? Baby, oh, why you check my phone? Baby, oh, why you check my phone? Basi tukombane, tukombane. Tuzuzane, tuzuzane. Sikusema unichunguze. Meaibua mwenyewe. Tukombane, tukombane. Tuzuzane, tuzuzane. Sikusema unichunguze. Meaibua mwenyewe.
Control, control. The way she wants the West, feeling me Kisha rotate tuwa kunjishe na sura. Leo shimo limetema, meshinda beti.
Shinda beti,
tuwa onyeshe sinema wakina feti. Asajo, nijo,
I like it.
Wena tancho godo,
I like it.
Ajinkolo jinkolo,
I like it.
Kwa unola soto jo,
I like it.
Baby jo jo jo,
I like it.
Ajinkolo jinkolo,
I like it.
Kikupa jo godo,
I like it.
Unola soto jo,
I like it.
Oh yeah.
Nataka kwenye pachu pachu
pachu pachu.
Kitandani mwendo kwachu kwachu
kwachu kwachu.
Nitanganye waone niwe fiatu fiatu
fiatu fiatu.
Ili penzi walikome washakunaku
shakunaku.
Hey, baby sankororo kerewa naija
soko soko
numboro malewa aija
roko noko.
Mikwako shote atakila lewa vimba
vimba.
Mkuchekeje kama wakila mkude simba.
Asajo nejo,
I like it.
Wena tancho godo,
I like it.
Ajinkolo jinkolo,
I like it.
Kwa unola soto jo,
I like it.
Baby jo jo jo,
I like it.
Ajinkolo jinkolo,
I like it.
Kikupa jo godo,
I like it.
Unola soto jo,
I like it.
Asajo
nejo,
I like it.
dunaga na waza isi jamangi jirani akakuanga kilo ya unga. Oh oh, baya zaidi sina kazi na kosa sentano kipande. Bora ni kuweke wazi ya nini ni kufiche gambe. Tumeumbiwa shida maradhi ndo chanzo paka wengi wadange. Niweke wazi ni kipi kinafanya uripe. Tell me baby love.
Oh basi niambie.
Baby unanipenda ingalisi na doho.
Niambie.
Oh basi niambie.
Oh,
tell
basi
me baby love. Usijengi tenda ukaniumiza roho. Magari ya wakongo mapesa mara nyumba mbezi. Usinichanganye na ubongo nidate kisa mapenzi. Sije kuwekea numba, umenipendea rumba. Bibi nikija kuduna. Oh oh, usije mgezea puna. Ukaniachia ngunga, wana kumendea chumba. Oh oh, baya zaidi sina kazi na kosa sentano kipande. Bora ni kuweke wazi ya nini ni kufiche gambe. Tumeumbiwa shida maradhi ndo chanzo paka wengi wadange.
DJ Deja Vu.
Niweke wazi ni kipi kinafanya urife.
Sipati sijiwezi. Ndo maneno wasema kwamba kwako sifuruku tisijiwezi. Ndivyo hivyo wanavyo sema. Na mimi na nyama za kimya. Na kupenda mogopa. Nikikuna na kuwa kimya. Sina cha kusema. Na kupenda sinaga faranga na shuka kupanda ila na kupenda. Mimi kwako ni mjinga sinaga ujanja wache wanofonda. Kama chumba midalali penzi letu ni
mjinga mali. Foundation,
Foundation, Foundation,
Foundation,
Foundation,
kiwanja Dinga, mkwanja Shopping mwenda kuchanja Sponsor, danga Kuchune komesha viranga Basi vimba, tamba Ulo, waki kuchamba Oh la 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 Cheusi mangala Wakanda Oh la 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 Tukale sangara Omwanza Oh la 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 Nyele chotara Kinanda Oh la 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 Peto papara Misamba Chombo, chombo Chombo kana kwenda na fashe Chombo, chombo Chombo kana ngozi ya loshe Chombo, chombo Chombo pechi chuma ni zeble Chombo, chombo Chombo takapeleka ukwe Macho yako na leo mie Figo mkali ya nyongo Pekecha, pekecha Ulindi ulimbombo Mini wako ni ngangani Kama mbozi na kimondo Nogesha, nogesha Pekere na kamongo Ah, baby, baby Mwaza kumtade Izo fuja chumbani betuka binuka Wa baby, baby Oh, la, la, la Cheusi mangala Wakanda Oh, la, la, la Tukale sangara Mwanza Oh, la, la, la Nyele chotara Kinanda Oh, la, la, la Peto papara Misamba Chombo, chombo Chombo kana kwenda na fashe Chombo, chombo Chombo kana ngozi ya loshe Chombo, chombo Chombo pechi chumba ni zeble Chombo, chombo Chombo takapeleka ukwe
Social media platforms at DJ Deja Vu.
The DJ other DJs wanna be when they grow the f*** up. It's the one and only
Deja Vu.